Ngokuka Luka 5. Kwathi sixuku simbunganyela ukuba sizwe izwi kaNkulunkulu, wayemngaselwandle lwaseGenesaretha. Wabona imkhumbi emibili imi ngaselwandle, abadoba bephumile kuyo behlanza amanetha. Esengena komuyo imikhumbi ongakaSimoni, wamcela ukuba asuke kancane emhlabathini, wahlala phansi wabafundisa abantu esemkhunjini. Kuthe esegcinile ukukhuluma wathi kuSimoni, "Qhubekela ekujuleni nehlisa amanetha enu nibambe." USimoni waphendula wathi, "Nkosi, sishikile ubusuku bonke asibambanga lutho, kepha ngezwi lakho ngiyakuwehlisa amanetha." Sebekwenzile lokho babamba izinhlanzi eziningi kakhulu aze agqabuka amanetha abo. Babaqhweba omana babo abakomunye umkhumbi ukuba beze bababambise. Beza ke bagcwalisa imikhumbi yomibili yaze yathi ayizike. Kuthe uSimon Petro ekubona lokho waziphonsa phansi ngasemadolweni kaJesu wathi, "Suka kimi Nkosi, ngokuba ngingumuntu oyisoni." Ngokuba ubehlelwa ngokwesaba yena kanye nabo bonke ababenaye ngobuningi bezinhlanzi ababezibambile. Kanjalo ke noJakobe noJohane amadodana kaZebedewu ababesebenzisana noSimoni, uJesu wathi kuSimoni, "Ungesabi, kusukela manje uzakubamba abantu." Sebeyilethile imkhumbi emhlabathini bashiya konke bamlandela. Kwathe komunye wemizi, bekananso indoda igcwele uchoko. Kuthe embona uJesu wawa ngobuso, wamnxusa wathi, "Nkosi, uma uthanda ungangihlambulula." Welula isandla sakhe wamphatha wathi, "Ngiyathanda, hlambuluka." Masinyane uchoko lwasuka kuye. Wamyala ukuba angatsheli muntu wathi, "Kepha suka uzibonakalise kumpristi, unikele ngokuhlanjululwa kwakho njengalokho uMosa kuyalayo, kube ngubufakazi kubo." Kwayilapho ukukhuluma ngaye kwanda kakhulu, zabuthana izixuku eziningi ukuzwa nokuphulukiswa ezifeni zazo. Kepha yena wamonyukela ehlane wakhuleka. Kwathi ngolunye lwalezo zinsuku yena esafundisa, kwakuhlezi khona abaFarisi nabafundisi bomthetho ababephuma emizini yonke yaseGalile neJudiya neJerusalema namandla enkosi ayekuye ukuba aphulukise. Bheka-ke nanka amadoda ethwele ohlakeni umuntu ofe uhlangothi, efuna ukumngenisa nokumbeka phambi kwakhe. Engafumani ukuthi angamngenisa kanjani ngenxa yesixuku, akhwela phezu kwendlu, emehlisa ophahleni kanye nohlaka ngaphakathi phambi kukaJesu. Ebona ukukholwa kwawo wathi, "Mngane, uthethelelwe izono zakho." Ababhali nabaFarisi baqala ukuzindla ngokuthi, "Kubani lo okhuluma ngokuhlambalaza? Kubani ongathethelela izono ngaphandle kukaNkulunkulu yedwa na?" Kepha uJesu ezazi izindlo zabo, waphendula wathi kubo, "Nizindla ezinhlizweni zenu na? Yikupho okulula ukuthi uthethelelwe izono zakho noma ukuthi vuka uhambe na? Kepha ukuze nazi ukuthi indodana yomuntu inamandla emhlabeni okuthethelela izono, wayesethi kofe uhlangothi, kuwena ngithi, vuka uthabathe uhlaka lwakho uye endlini yakho." Wasukuma khona lapho phambi kwabo, wathabatha lokho abelele kukho, wamuka waya endlini yakhe emdumisa uNkulunkulu. Ukumangala kwabehlela bonke bamdumisa uNkulunkulu, bagcwala ukwesaba bathi, "Sibonile izimanga namuhla." Emva kwalokho waphuma, wabona umthelisi igama lakhe nguLevi ehleze endaweni yokuthela, wathi kuye, "Ngilandele." Washiya konke wasukuma wamlandela. ULevi wamenzela isidlo esikhulu endlini yakhe. Kwakukhona isixuku esikhulu sabathelisi nabanye ababehlezi nabo ekudleni. abafarisi nababhali bakhonona kubafundi bakhe bathi, "Yini ukuba nidle niphuze nabathelisi nezoni na?" Waphendula uJesu wathi kubo, "Abaphilileyo abadingi inyanga, ngabagulayo bodwa. Kangizelanga ukubiza abalungileyo kodwa izoni ukuba ziphenduke." Basebethi kuye, "Abafundi bakaJohane bazila kaningi, benze imikhuleko, kanjani abafarisi, kepha bakho bayadla baphuze." Kepha uJesu wathi kubo, "Ingabazilisa yini abayeni umyeni esenabo na? Kodwa kuzawufika izinsuku lapho umyeni eza kususwa kubo, yikhona beza kuzila ngalezo zinsuku." Wabatshela nomfanekiso wokuthi, "Akakho dabula isiziba engutsheni entsha, asibekele engutsheni endala. Uma enza lokho uyayona entsha, futhi isiziba sentsha asizukuzwana nendala. Futhi akakho othela iwayini elisha ezimvabeni ezindala. Funa iwayini elisha liqhumise izimvaba lichitheke lona, nezimvaba zonakale. Kodwa iwayini elisha limele ukuthela ezimvabeni ezintsha. Akakho othi ephuze iwayini elidala afune elisha, ngokuba uthi elidala limnandi."